Fresh Out Media.
Elle a beau, elle a beau. Moi, tu te chagnes un peu. Canina.
Toella, Toella.
Andala, mamae.
Hawaiyo, Hawaiyo. Hawakuzate na chumina warukura mufire muche kwa tema ko.
Mother money.
Yeah. Money uza musi etani.
Chumba kwa taro wakano shane mwatoche. Chara itepe kwa chiparingu makapuku. Denteka iteke inguru shikatureke. Yeah, Gariro Wifi.
Kawa 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 kawa.
Gariro Wifi.
Sawa 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 sawa.
Era boom, era boom.
It's China. Nshifuayo Bambi is the one and only. Ungufusha wino palanga ndi lonely. Just one touch from Johnny. Ninshimu wongo, brain in a blowing. Ngani mo 18 na mo shock kwenye kupwa. Shakubepe, don't fuck kupwa. E type ninga chita introduce kulupwa. Cause uteti tapala na kona kulupwa. I'm so into him sana. Ngambala mina na mutole lomo sana. Nanguba nganye nja pala mwako zinadisanga mwaka. Wishikandalama
Mani uza musi ya Johnny.
Chumba kwa taro wakano shane mwatoche. Chara itepe kwa chiparingu makapuku. Denteka iteke inguru shikatureke. Yeah, Gariro Wifi.
Kawa 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 kawa.
Gariro Wifi.
Sawa 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 sawa.
Tawala. Nendela pafupi my sugar banana. Skele yankosi ya bafana. You know I'm a fly chick uno manana. Levani chimpono ambalala. Alete stalishi watuntutu. Alefya chitato wipupupu. Supu dedede la sutikosi. Wewe na kutasha pona ma inlozi. Mani uza musi ya Johnny. Don't go up with Johnny. Uyu ine onate mwa Johnny uine onate mwa.
Mika pumwe kwef kuti. Chumba kwa taro wakano shane mwatoche. Chara itepe kwa chiparingu makapuku. Denteka iteke inguru shikatureke. Yeah, Gariro Wifi.
Kawa 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 kawa.
Gariro Wifi.
Sawa 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 sawa. Tu wana. Lode boy, lode boy. Nina chise kanjite zanjire kanjitaluka. Ukunkanyo fona temwa mwisho nchitaluka. Ifyo chimono kunkanyo kuleka leka. Elo nishi efona temwa nileka leka. Nuwe wonani wana nani. Elo wiso ni nani chive shantenka. Nuinga leke fini nani. Ela leka chivule mwapande ambo kushana. Fona five ito ela kaila ukuna shana.
Nekwewa himi choka mwche bokozi. Bokozi. Sopu ya mbuzi. Too much sauce yangu tatereza.
Gariro Wifi.
Tatinja kumushi. Wala karare karua. Harare.
Gariro Wifi.
Arechiro wacha vireke koi teteshe. Supu njitoreshe. Apwene katuroleshe. Risha puna zukuru tum. Nero vike poka boom. Uleke tu akte fium. Baka varirati.
Mani uza musi ya Johnny. Dango we Johnny. Yeah. Oyo ine onate mwaine.
Jekwewa. Mika pumwe kwef kuti. Chumba kwa taro wakano shane mwatoche. Chara itepe kwa chiparingu makapuku. Denteka iteke inguru shikatureke. Yeah, Gariro Wifi.
Kawa 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 kawa.
Gariro Wifi.
Sawa 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 sawa. Tu wana.
Mudingai ati shine kukapanda. Bana nkole wana suko kuka ulanda. Managers bangi ela chesta ulanda. Niga sigeni kasalanga. This quest to breathing. Shy D bashimata bachilanga. Bill dollar. Young beats pa mabanga. Eh. Nabibona.
Ipasangwa magita. Ningoma. Namasis. Ekubo kushana.